and this case.
Lyrical machine, Zilla on the beat, banga, banga.
Oh baby, gwe gwe nina, era gwe gwe ndaba. Kati sembera wano, omutwete kakunze. Omukwano gwe nina, ekirabo kyenkuwa. Gwe nalonda mu banje, yegwa bisobola. Bitondekanga omukwano gwe nina gwe gwalagirwa. Oh, slowly take me slowly, twala mpola mpola. Take me slowly, slowly take me slowly, twala mpola mpola. Take me slowly. Omukwano gwe nina gwe gwalagirwa. Oh, slowly take me slowly, twala mpola mpola. Take me slowly, slowly take me slowly, twala mpola mpola. Take me slowly.
Kati baby twala tokende tukumbe.
Baby gwe gwe nina, era gwe gwe ndaba. Kati sembera wano, omutwete kakunze. Omukwano gwe nina, ekirabo kyenkuwa. Gwe nalonda mu banje, yegwa bisobola. Bambitondekanga, onsika nga njoche ku flower. Ola ni grain ne nkusiga. From Arthur to Stigma. Ooh, baby. Omukwano gwe nina gwe gwalagirwa.